begin.
She love it. She love it. She love it. She love it.
Leo nipo kudi, yani nipo kwenye mudi. Staki papa lazi watu hoji, najiwaga sechuji. Pesa mabu bila dadi, zikisha kwa pochi weka kadi.
Pesa si tumi tumiga, jueni kama kumbi kumbi. Na wanangu tupo kama kumi.
Sina chiki, yani legendary kama biki, na kama tawilaya kama niki.
Kama zuchumi sukari, napeleka moto, wanachonga misijari, wataomba foto. Mko unatasha, pige na nifa, shaki washa, wape tarifa. Mko unatasha, pige na nifa, shaki washa.
Shaki washa, wape tarifa.